Assalamu alaikum, wambok Senegal, Ablai Gora Dominique, Wambolo, Nolan the dedicated sound B, Jaja Fate, peace and love, Mbolo, Mbolo, Mbolo.
Basai my deba wandal dundal jano ibra fate damal daruno reine dundal basai my deba
connect am gi walafna sarani takal billahi ñepp dem ni rani ngir boba domi soxna yaangi ni di kalu ken amatul qasul li wattillah ka nga ki fere farri jani lay cheikh bamba ñaan ci barkat jili yalla may sabilu kul jini may khadim rasul fi sodani may ram qarnu bi ani ni rani ya samini law inda jewali iblis isna dayta wa bi awali sayuma deme touba sama xel day dem serigne fall sayuma dugla sikrullah sama xol day toy sayuma dugla sikrullah sama xol day toy
jere jere serigne touba senegal sax non la
This is Dominic, I'm playing more than exotic, chaotic dominoes. Catch the feeling, know what I'm saying. More raga rap, Ajaman, Khadafi, or Mussolini. Dona Dominic, Kanta, come, una raga den. Capisci, Serin Tuba, Liyep, Yako, Waral. Jara, Mayao, Serin Tuba. Yo, Yai, Gord, Vulcano, Manul Tap. Say your mind, a fast, no singing hall. Jara, Mamam, Sheikh, Ibrahim, Afal. Yo, we can, Yal Khadim, Rasulullah. Dibege, Bep, Talibe, Gwindamon, Serin Tuba, Khalim, Rasul. Akasa
Serigne Touba yow ya xal yon budu won ak yow doomu jo frère Serigne Touba yow ya xal yon budu won ak yow doomu jo frère
Basay may de ba wa dundal dundal jano ibra fate dundal namal daru no reine dundal basay may de ba
Namal daruno